Kwasala chema fans. Kuimvela no ikonda.
Kwantuanda. Steve O.
Alpha.
Listen. Osani konka konka monga chimfwili mfwili. Jine chishimba nza kushomba na kambwili. Sini seka so, nza kupoka so. Na imoto flow siki kwa tiponyo. Kufuna kunisi mnya
ni upuva.
Semu na kuponya tuma ice cube kuzuba. They wanna hang with us, monga mafiga. I put the trigger no washika mumatika. Voice, mspika ipaya mwana mumimba. Lika itika, mplace yeta fika. Gauseta laughing, uza tower running. Uza lila crying, no mwalila dying. Steve on a alpha, ni Kanye na Hova. He said take over, so uza sala lofa. 334XY pasokolo. Game ya ni konda, ni flow akon yokolo.
Tifyo njanga, nifyo wadampa. Tifyo njangala. Tifyo njanga, nifyo inenao. Tifyo njangala. Tifyo njanga, nifyo wadampa. Tifyo njangala. Tifyo njanga, nifyo inenao. Tifyo njangala.
Hati no piche, but ni mpoidi na future. Pipsi ni kuja, sosi ninge na mpucha. Piti ni skulu, au funny teacher. Tikole wana mavesi, sungani mapicha. Manipo ya machoka fresh, mungani ponita. Crystal clear, monga siyo kufa maspika. Holo no punchline, ya tuima pita. Sikuti nizi mvila, ni kupasa niche picture. We can you stay, mungani mboya toaster. That's why city shot up ama poster. Timwe nyama kemu ni sanga, jine pocha. Still the best, yolo mavoti mafocha. Idea nani punzi sama rap, wanafa. Niri jipeu na mvelako flow pia alpha. Katijiwe hete wanga mada katiae. Nimbo zipeze kakuli konze wife.
Tifyo njanga nifyo wadampa. Tifyo njangala. Tifyo njanga nifyo inenao. Tifyo njangala. Tifyo njanga nifyo wadampa. Tifyo njangala. Tifyo njanga nifyo inenao. Tifyo njangala.
Jawa pereka mbongo, lusaka ya mbongo. Sibanga vine kuko, valipe majongo. Halikuti monitor, baba panga chongo. Nikonda mavere monga alusi kukongo. Vena TAP, baba fana nishaba. Baona monga wanga pae au fano chaba. Pati nivaleta fulu kujumu maselo. Sibabu takupeza monga rage kumatero. Na mikati sani pansi, monga ni kumikoti. Monga baba mimba mwose na mitesa joti. Siripisha maafu ya pwela paponji. Pati wili yose nishi na ineo poni. Nimpela kemu ubusuma nine soti. Ubingi fin tunachite before I'm 40. Tine veterani Mike Mulongoti. Muni konka kumbuyo guys. Scotty.
Tifyo njanga nifyo wadampa. Tifyo njangala. Tifyo njanga nifyo inenao. Tifyo njangala. Tifyo njanga nifyo wadampa. Tifyo njangala. Tifyo njanga nifyo inenao. Tifyo njangala.
Hey, we told you. We told you.
Let's go get him!